Angela, my crew, and more. This is Chukukov, a little boy, one baby. Niobukov. Oh, dear, bong, bong. When you're married, I got cobble. Nando Daniel Nemo Rodum, I jacket. Yano Kaikele Jova, Onyuku, Onyo Tonin and Adele do Nimesayon. When you bury like a bunal and you read, Coquer and Paman Coquer, the big Quenqua last Nimesi, Yano Kaiboro to people and Osnadia Jisoputa, where don't you do man and Obima? Uno didn't do my lank and didn't. Yana kai kele Jehova, onye na-edu anyị n'ọkpụkpụ na mbata anyị. Anyị ekele gị Chineke, izuru ka eme na ndụ ndị niile kwere ekwe, ndị nyere nwa na ndị ọgwụrụ ọda. Kelenụ Jehova, n'ihi na ruo mgbe ebighị ka ebere ya dị. Onye ihe niile kere eke ga-abụ isi ala nye, onye na-echebe Israel, onye na-echebe obodo anyị bụ Naịjirịa, eze ndị Igbo. Onye duru anyị ije n'ụbọchị tata, ndụ anyị dị n'aka gị ruo mgbe ebighị. Ka anyị were n'opi ike too ya, were n'une na ụbọ akwara too ya. Were na iti egwu na ite egwu, tokwe na aha Onyenwe anyị. Hallelujah. Amen.
Ebe ụlọ anyị na-edi ya mma.